maamulka dawladda hoose ee degmada Baydhabo gaar ahaan waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka degmadaasi ayaa olole nadaafadeed ka bilowday xaafadda Salamey. Howlaha nadaafadeed waxaa horkacaya agaasimaha waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka degmada Baydhabo Abshir Cali Xuseen oo uu welinayo gudoomiyaha xaafaddaasi haween iyo dhalinyaro. Agaasimaha waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka degmada Baydhabo Abshir Cali Xuseen iyo xubnaha sameeyey ololaha nadaafadeed ayaa ka warbixiyay hawshan ay bilaabeen.
May baan roognahay olola nadaafadeed ee xaafadda Salaamey oo ka mid ah tumanka xaafadood ee magaalada Baydhabo. Siisu ognimba may baa maalmo la dhaafay ilaa ay hadda gebageba aha maalmo Ciidul Adha oo ee meelka magaalada Baydhabo la ka hadlo maalmo ka badan oo magaalada maaragtay xoolo badan lagu gooriyo. Isla markaasna haddana yawaalada saameyn marnay caafimaad dariya ku bulshada ku heladaas nisiisu ognaba xilliyadan oo kale meel ka jaray xilliyadii xagaayiga meel kasto oo wadooyinkii haayeen oo mise goobaha danta guudna lankasta wali xaafid sax qaadiyay meel jeeheeli danta guud hayte bulshada maraasi
nadaafadu ku shaqeeyaan wadankan wadanka in ay anti walaay huntaal oo ku qaadnaa shariicada muslimku banaayti may la raayso nadaafadana hooliyo ku qabsan kaalantaa in ku galani wadanka ay noo leeyahay walaal ku suubsan kulli u ninin faylayn foolka dhagay way leeyahay faylaha anta ka jirta bayo bilayri may leeyahay santa lay ma may lokal hata oo bohol war gudaw geeskas ee hata daraadi wali bu antir ee raafada shaleedi antu un haas ku kuusni wal haas ku qaadni iskrooga lu koyne walaayaal imadi masajide lika tukdu way haas ku qaadnay ku suubsan ya allah nanayn ka darna alla dartiis walaay jidiyal oo lu ku qaad way dheegane una sanada lu ku helay
si idin dhidib walaay hoole la goori haafada la gadeedi taas daraadii dad mutadawaca xaafadooga ee hooyooyinkii ee yaa shaqadan ee maamulka iska duuban oo noo awaamiirta degmada gudoomiyaha degmada Cabdullaahi Alwatiin Kulyaana soo agaasimihii ana faydhoorka Abshir siin garabni siyaaw yaa geek way qobanay nadaafadan oo eedan bilaarnaayti oo dhibaato badan ku jirtay xaafada walaay qashin la aragay hoolay lagu hore hoola bulsho walba liin ku daarna yanta la garidi urhaafada wala dhagaado waay jidid wal mar waay
ololaha nadaafadeed ayaa lagu talagalay in lagu hortago cudurada ka dhasha nadaafad darada iyo in lagu soo celiyo bilicda magaalada.